sisi tumelaniwa. So they say,
so they say,
madhaifu yangu, asili yangu, adui yangu, rangi yangu,
Afrika,
chanzo na sababu ya matatizo yangu. Ona, viongozi wanaendekeza umasikini, wanaendekeza njaa, hawataki kutuwezesha, ndo waweze kutuendesha. Binafsi ulafi na ukabila ndo ulemavu wa Afrika. Kila kucha mikopo inchi na uzwa, pesa wanakula wanamaliza.
Afrika, nani kakuruga we? Afrika, mama malani. Afrika, nani kakuruga we? Afrika, mama malani.
Setting it every season.
So adui kamwe, kamwe, ni rangi yangu ndo isiyotaka niendele, niendele. Ona wawekezaji wananyimwa vibali kisa ufisadi, wakati waloitimu jana wako mtani hawana kazi, mambo hayajafana. Sasa kijana najiuliza, hivi nisome taaluma gani wakati madaktari wamegoma huku, walimu nao wamegoma shule, airport nayo inauzwa kule. Masomo yamekosa maana, mwisho naona niende urabuni kaso. Ilipofika saa vijana tunaandamana.
Kama ujipendi Afrika, dunia haiwezi kupenda Afrika. Kama ujiheshimu Afrika, dunia haiwezi kuheshimu Afrika. Kama ujithamini, dunia haiwezi kuthamini wewe. I'm just saying.
Setting it every season,
setting it every season, setting it every season.